Hey, yo, Metro Sukar.
Downtown, mashup kila area. Naidai na wine, no inakonga criteria. Ni piamu, ni mbichi, ni visa. Ala, sikiza kabaya kichatisha.
Nika tuko F2, nditi, fina. Supermarket to bebe kama miracles of Jesus. John Miner, theka theka, massive. Kamzozo kazoze, matawini ogana. Na kwani fomitiani, kasiana ni membo flani. Aga seti zizani. Tazuka unipati, ura disco siyani. Predator inosha taxi, rasa napiga mbati. Dishoto jani kaki, stenje misilali. Ndege nataka ngapi, misemo liniona wapi. Sungoja na kamstari, na stenje misilali. Ndege nataka ngapi, misemo liniona wapi. Sungoja na kamstari. So basi digi dikla, bitch, Wanda, bitch, lip gloss, bitch, Charlie, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Dikla, bitch, Wanda, bitch, lip gloss, bitch, Charlie, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Yeah, hey, this fatty fatty unaima, mini dem nina julia takupona. Chrome jean after shots ni kuchoma, ni kuchoma, ahoa ni kuchoma. Hey Miss Fatty Fatty Marimara, mini dem nina julia takupona. Chrome jean after shots ni kuchoma, ni kuchoma, ahoa ni kuchoma.
Mrenga ni mbichi, mbling ni za isich. Mpua ni body shati bagi ndani G-string. Jana Achieng, leo wambo kesho Christine. Yani mama lafu wife ya lafu bibi. Malikani visa, fika maibe. Situlisunda kama over juu ya dibre. Kwanda kani mbichi buda siezi zi acha inde. Uko only fans na unakata ni kudi. Nganya kasi mbichi siezi panda yoni lori. More money, more problems, uwangangori. Na uko daista ni nasupa kama 40. Badala wende lecture wako kwangu hadi jioni.
Yo upenda nikivaa vitu tight. Alafu aseme baby me and you tonight. Ina makiasi aa wesi demshai. Nani makali wacha story za polite. Cheki inasonga left na right. Besi siwirushe left to right. Kana toa form show to post sight. City girl anawaka kitu bright. Stenje misilali. Ndege anataka ngapi. Lisemo liniona wapi. Sungoja na kamstari. So basi digi dikla. Bitch, Gwanda, bitch, lip gloss, bitch, Charlie, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Dikla, bitch, Gwanda, bitch, lip gloss, bitch, Charlie, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Yeah.